DJ Masumbuko.
Mio jicho lipo nyanya nishakula kijiti. Na magoma kipigo kwa klabu mtiti. Ninachojua masela, huko mtani kuna dhiki ndoma na slingi shihela. Wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera. Watu wanataka muziki, mara kumi mwanangu wa Cinderella. Yeah, bendagi makigi, ona nana. Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, ni majirani wameanza kunigeza. Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, ni majirani wameanza kunigeza. I'm ya teacher.
Warned you about this DJ. Your mama approves of him, and your sister is dating him.
DJ Masumbuko.
DJ Konde. Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Ninachojua masela, huko mtani kuna dhiki ndoma na slingi shihela. Wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera. Watu wanataka muziki, mara kumi mwanangu wa Cinderella. Yeah, bendagi makigi, ona nana. Umuziki na uweza kuimba na kucheza. ona unavyo nipendeza. Di majirani wameanza kunigeza. Umziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza.
Wale tuwa lupa.
DJ Masumbuko.
Yo, 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 yo,
diggy, 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 diggy.
Mashambuko.
Super Spear himself, DJ Masunoker.
Rinyaga bachelete, bafana basentene,
Buko. Now hear this.
Now hear this.
DJ Majambuko, turn it up. Hey, Shaya.
Shaya, baby.
Talipa kwanza kani kuririma Efo, efo na kifo kanali Sijai kata gwil, kata gwil, kati kati Sipati na kati, talipa lifai Kabadu, tuko sherena, itaki asira Itaki mabomo manika Inataka tuma kwanta liva Bili talipa kwanza kani kuririma Efo, efo na kifo kanali Sijai kata gwil, kata gwil, kati kati Sipati na kata,
DJ Masumbuko
Kabadu, na kifo
Make it, 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 make it
nimekuona yo waistline nimesoma ah na siri za kitandani sitakuchoma hey nimekuona yo waistline nimesoma ah siri za kitandani sitakuchoma wake up
Thank you.
approves of him, and your sister is dating him.
Masumbuko.
Masumbuko.
Abang Winyabandu, Abang Jabatanga, abakwinya bantu abanya basanga apa mashanga azolanti ngane apa mashanga azolanti ngane abakwinya bantu abanya basanga abakwinya bantu abanya basanga apa mashanga azolanti ngane apa mashanga azolanti ngane
the super spinner himself DJ Masumbuko.
Hiya my neighbor, my neighbor. Hiya waka my neighbor. Hiya dela my neighbor. Asila my neighbor. Atanila ba my neighbor. Hiya loya my neighbor. Hi go drum now to my neighbor. I'm not the my neighbor. Hi go drum now to my neighbor. I'm not the my neighbor. Ingiti hiya my neighbor, my neighbor. Hiya waka my neighbor. Hiya dela my neighbor. Asila my neighbor, attended up by my neighbor. I know you're my neighbor. Oh, go to my neighbor. I'm not a neighbor. I go to my neighbor. I'm not a neighbor.
Masumbuko, WhatsApp DJ Masumbuko on 0727-552201.
It ain't easy to find a love, can't compare it or bliss. So I open my heart and I let the feeling flow in. Never thought that this love could be so real. Baby, hold my hand and tell me this for real. It ain't easy to find a love, can't compare it or bliss. So I open my heart. Never thought that this love could be so real. Baby, hold my hand and tell me this for real.
Once in this, once in this, when it is yummy.
Thank you.
DJ Masumbuko. DJ Masumbuko.
Masumbuko.
Nime imada, na hiyo beat nime imada. Si nime
Your dad warned you about this DJ. Your mama approves of him. And your sister is dating him.
Get in a gum through, bash the lit, wash it by the end of the band too. Thanks to when he have a ratio lonely times two. Then I'll be about the than in my tattoo. Hello, hey, what's your name? They were Remina plus Jane. Wait up, hey, please keep change. Come on, vibe me right, please bump your head. Yeah, bro.
Put your hands in,
after party, leo ni kuchachi chachisha.
Piano,
me I know.
Chazayo
piano,
pia. Piano,
me I know.
Chazayo piano, pia. Yebo,
Masumbuko.
Anajikosha. Jumamosi kakesha analewa, Jumapili kanisani.
Anajikosha.
Eti sipendi vya kupewa, pango analipa Shabani.
Shoga jana nilinoga, na nywele yako umetisha. Nimesha rudi na oga, iyo nitairudisha.
Kwanza hata usitume tena, tayari nshazira. Asa baby ntakula nini, ziri kwa ganya sira. Bezi bichi makelele bwana, nimehama nipombweni. Tena huku ni baridi sana, uitaji atafeni.
Anajikosha.
Awi. Awa.
Un
Baby, are you Instagram and Twitter at DJ Masumbuko. WhatsApp DJ Masumbuko.